type sina muda na wakati. Who are you? Na usiniulize maswali. Hebu sikiza kwanza, let me tell you something. Ufala ndio staki, ufala ndio staki, ufala ndio staki, ufala ndio staki, ufala ndio staki. Hebu sikiza kwanza, let me tell you something, let me tell you something. Ufala ndio staki, 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 ufala ndio staki. Afisa yo ufala ndio staki, kani na noma basi si unishike na unistaki. Unapenda chwani, yo tabia ni disgusting. KPLC mbona lewa kuna masti. Kenya kuna ufala walai, wajaifungu wa sava walai. Swali ni who's wrong, who's right. Sishikanishi kama zuku wifi. Poor connection, zero detection. Uko na msupa na umekosa ka erection. Tabia na sura hazinanga correlation. Fona kambao sikose kuja session. Pafu kipasa after that ni meditation. Madam afala na punguza population. Sick rapper sinaitaji medication. Painting anafanyiwa pollination. Sizi kuwa good boy for nothing. Shenzi type sina muda na wakati. Who are you? Na usiniulize maswali. Ebu sikiza kwanza, let me tell you something. Ufala ndio staki, ufala ndio staki, ufala ndio staki, ufala ndio staki, ufala ndio staki. Ebu sikiza kwanza, let me tell you something, let me tell you something. Ufala ndio staki, 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 ufala ndio staki. Yo, staki fala, buda staki fala. Na kinda mali do, mob na imeparara. Sivute tenje na reverse call apana. Na kwanza kasi bizio ni katu namba tana. I need a favor, yo ufala no sir. Siusa kevera kwani upendi pesa. Ka upendi ufala basi put your hands up. Kidole chakati inaende maheta. What's up GB, ndo sorore status. Landia na kubip, tojalipa keja. Block and delete, kwanza pale Twitter. Kila mblaina na mrazi kuniona stay far. Fool me once, we ni janjes. Fool me twice, nijipate. Tusipimane, tuheshimiane. Wele tofala, tuko sana. Sizi kuwa good boy for nothing. Shenzi type sina muda na wakati. Who are you? Na usiniulize maswali. Ebu sikiza kwanza, let me tell you something. Ufala ndio staki, ufala ndio staki, ufala ndio staki, ufala ndio staki, ufala ndio staki. Ebu sikiza kwanza, let me tell you something, let me tell you something. Ufala ndio staki, 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 ufala ndio staki.